Vijana wa Kenya, mimi nataka niwaeleze form ni kujituma. Tuko na nafasi ya kazi kwa affordable housing. We have 500,000 young people working there. As that program continues to roll out, we will reach a million young people. Number two, tuko na kazi pale kwa digital jobs. We continue to expand our fiber optic. We continue to expand our ICT hubs. We have 300,000 young people working today. We want to get to a million. Mujitume kwa digital jobs. Number three, we have a program on export of labor.
Na mimi ninawahakikishia ya kwamba nitawapeleka Canaan, na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Na hii Singapore, hizi programs mnaona zinafanyika hapa ndio zilikuwa zinafanyika huko Singapore. Walianza hivi.